Have a few scriptures written.
Ngimibhale imbhalo ayibhale phansi engingathanda ukukhuluma kini kuyo futhi ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzobusisa imizamo yethu buthakathaka. Manje abantu abaningi umangele ukuthi kungani sibe nqaba kangaka futhi sibe nomsindo kangaka. Niyazi lolu uhlobo lohlobo olwehlukile lwengunguthela kunalolo abantu abavamise ukulubona. Futhi ngokwejwayelekile yonke into iwuhlobo olwenziwe ngendlela, kodwa uma siza kulezi zingqungquthela osekube yinhlanhla yami manje iminyaka eminingana selokhu zaqala kuqalwa. Futhi asazi impela ukuthi sizokwenze njani, sivele nje size futhi sizinikele. Yileyo nto kuphela sikwazi ukuyenza, futhi uNkulunkulu wenza konke. Ngakho lokho kusenza abantu abaziphatha ngokuxakile impela. Ngelikilanga omunye wathi, yazi nina abantu ngempela ninqaba. Ngase ngithi awu ngeke ngethemba ukuthi siyiyo. Futhi ngiyayikhumbula enye yezingqungquthela umfowethu Troy wayengitshela ngesinye isikhathi ngejalimane elincane lathi lemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele. Futhi ngakusasa isitolo lapho elalisebenza khona laliphakamisa izandla zalo futhi lidumise iNkosi futhi likhulume ngezilimi futhi nje liqhubeke kabikabi. Futhi ekugcineni ubasi wafika wayesethi, heyini yini indaba ngawe na? Lathi o sengisindisiwe. Lathi inhliziyo yami nje iphuphuma injabulo. Wathi awu fanele ukuthi ubuse ezansi naleso sixheke samanathi ezansi lapho. Lathi yebo utume uNkulunkulu. Lathi ayibonge iNkosi ngamanadi. Lathi awuthathe imoto wehle komgwaqo. Lathi ukhiphe wonke amanadi kuyo, awusena lutho kepha isixheke sento engesenamsebenzi. Kuthi lokho nje kuthi nje akube iqiniso niyazi. Ngelinye ilanga eCalifornia ngangehla ngezitaladi zaseLos Angeles ngase ngibone indoda inesayini esifubeni sayo nalapha futhi yathi ngiyisiwula sikaKristu. Futhi wonke umuntu wayeyibuka futhi ngabaqaphelisisa bephenduka futhi bebuka emva kokuba seyedlulile. Futhi ngacabanga ukuthi ngizobalandela bonke futhi umhlane wayo yathi, wena uyisiwula sikabani na? Ya, ngiyethemba ukuthi sonke siluhlobo oluyinqaba komunye nomunye niyazi. Kodwa niyazi izwe lingena esiseleni esinjalo kuze kuthi into ethize ehlukile yenze kube yinqaba kakhulu. Abantu baze bacabanga ukuthi kukhona ukuthize kukahambi kahle. Futhi ngokwejwayelekile uNkulunkulu ufanele enze into ethize engejwayelekile kakhulu ukuthola abantu babuyele eBhayibhelini futhi. Sengathi ngiyambona uNoah wayeluhlobo lwenadi kulowo nyaka wesayense ayephila kuwo, ngoba babengafakazisa ukuthi kwakungekho manzi ezibhakabhakeni. Kodwa uNkulunkulu wathi ayoba khona lapho. Ngakho uNoah eshumayela futhi ekukhona lokho uphenduka inadi. Futhi sengathi ngiyabona lapho uMose ehlele eGibhithe wayewuhlobo lwenadi kuFaro, kodwa khumbulani uFaro wayeyinadi kuye futhi. Ngakho ubona siyakuqonda lokho. Ngisho uJesu wayethathwa njengokholo kuphambene nokukholo kuyikho. Kunjalo uMartin Luther wayeyinadi ebandleni elikatolika, noJohn Wesley wayeyinadi kwisheshi. Ngakho niyazi ukuthi akube yisikhathi selinye inadi. Ngicabanga kanjalo na, kodwa ngaphambi kokuba kube likhona inadi niyazi kuzofanele kube lebhawoti kuqala ukulikhulufela kulo. Ngakho niyazi uNoah eyinadi uthathe inadi lidonse ibhawoti, lidonse ukuthize likuhlanganise futhi libambe ukuthize likuhlanganise. Ngakho uNoah wakwazi ukudonsa wonke lowo owayezokholwa amfake emkhunjini aphume ezahlulelweni ngokuba yinadi. Siyajola ukuthi uMose wadonsa ibandla walikhipha eGibhithe ngokuba yinadi. Kunjalo ngicabanga ukuthi sidinga inadi manje ukudonsa umlobokazi aphume ebandleni. Sidinga ukuthile manje elinge. Ngakho siluhlobo lwabantu abayinqaba ngempela. Futhi ngicabangile kulobu busuku ukuba iNkosi ibithandile, ngizozama ukufunda imibhalo ethize eqondene nalokhu. Futhi ngikhulume nani imizuzwane embala nje, futhi ngizama ukunikhombisa ukuthi yingani singabantu abayinqaba kanjalo. Asiphengeni emibhalweni manje kwabaseFiliphi isahluko sesibili ivesi lokuqala kuye kwelesishiyagalombili, nakwabaseKorinte besibili isahluko sesithathu ivesi lesithupha. Futhi asifunde njengoba silikholwa izwi likaNkulunkulu. kuti manje ngaphambi nje kokuba sifunde asikhothamise amakhanda ethu ukuba senzele umkhuleko. Baba wasezulwini onomusa, impela singabantu abanenhlanhla kulobu busuku ukuba siphile kulo nyaka nokubona izinto esizibona zenzeka nokwazi ukuthi isikhathi sesisondele eduze lapho uJesu ezofikela ebandla lakhe. Lokho kuyazixhuxumisa izinhliziyo zethu Nkosi, futhi njengoba siphenqa amakhasi kulobu busuku siyakhuleka ukuthi uzosipha ingqikithi kulendikimba. Futhi sengathi umoya ongcwele ngembule ezinhliziyweni zethu izinto ezingabazinhle futhi zithokozise kuNkulunkulu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Niyazi ngikholwa ukuthi ngizonicela ukuba nenze ukuthize. Ngivamise ukucela izinto ezixakile futhi ngethemba ukuthi angiceli lutho luxake kakhulu, kodwa uma sethembise ukuthobela ifulege sonke siyama nefulege ledlule siyama, okungukuthi sifanele sikwenze futhi simela ukuba sishaye isalute. Asime nje ngezinyawo zethu sisafunda izwi uma nithanda kwabaseKorinte besibili isahluko sesithathu ivesi lesithupha. Osenzileyo sibe namandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha, singesizo esegama kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Kepha uma inkonzo yokufa enamagama aqoshwa ematsheni yafika inenkazimulo, ngangokuba abantwana bakwa-Israyeli babengenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe, inkazimulo eyayingephelayo. Pho inkazimulo kamoya ayiyukuba nenkazimulo kakhulu kunayo na? Ngokuba uma inkonzo yokulahlwa ibikhazimula kakhulu, inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Ngokuba nalokho okwakhazimuliswayo kwakungenankazimulo ngalokhu uma kulinganiswa nenkazimulo lena edluleleyo. Ngokuba uma lokho bekuza kuphela kwaba nenkazimulo kanjani, noma ikakhulu okumiyo njalo kunenkazimulo. Ngakho ke lokhu sinethemba elinjalo, sinesibindi sonke. Asenzi njengoMose owamboza ubuso bakhe ngendwangu ukuze abantwana bakwa-Israyeli bangabuki ukugcina kwalokho okwakuza kuphela, kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla nxa kufundwa isivumelwano esidala, leyo ndwangu isahlezi ingambuliwe ngokuba iyapheliswa kuKristu. Yebo, kuze kube namuhla nxa kufundwa uMose, indwangu isayimbozile inhliziyo yabo. Kepha nxa iphendulelwe eNkosini, indwangu iyakusuzwa. Qha, iNkosi inguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona ukhona inkululeko. Kepha thina sonke sibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni ukuguqulwa sibe njengalowo mfanekiso, sivame sande njalo njalo ukukhazimula njengalokhu kumi ngomoya wenkosi. Na kwabaseFiliphi besibili sifunda lokho, siqale ngelokuqala futhi sifunde siye evesini lesishiyagalombili. Ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa sesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, ninhliziyo nye, futhi niqonde into yinye. Ningenzi lutho ngombango nangodumelwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo nalowo abheke okwabanye. Mawube kini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kodwa ezenza ongenagama, ethatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso womuntu. Wathi efunyenwe njengomuntu, wazi choba elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano. Asikhuleke Baba osezulwini, lelizwi elikhulu eselifundiwe kulobu busuku embhalweni wakho ongcwele, lenze libe yilo ngempela kuzo zonke izinhliziyo zethu ukuthi sizosuka lapha njengalabo ababesuka eMawuse bethi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapha ekhuluma kithi endleleni na. Ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi.
Now this is a very odd text.
Manje lena yindikimba enqaba ngempela kodwa ngicabanga ukuthi ifanelane impela nodaba. Bengifuna ukukhuluma ngendaba ethi uNkulunkulu namandla owembulwe phambi kwethu.
Now since there has been man.
Manje selokhu kube khona umuntu bekukhona kulamba enhliziyweni yomuntu ukuthela ukuthi wavelaphi nokuthi siyini sizathu sakhe sokuba lapha nokuthi uyaphi. Munye kuphela ongaphendula lokho lowo yilowo owamletha lapha futhi umuntu belokhu njalo efuna ukubona uNkulunkulu. Emuva eTestamenteni elidala sithola ukuthi uNkulunkulu wazimboza kwabangakholwayo. uNkulunkulu nendlela eyinqaba impela yokuphathelana nabantu. Uyazifihla kongakholwayo azembule kokholwayo. uNkulunkulu wenza lokho. uJesu wambonga uBaba ukuthi wayezifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi akwembulele izingane zona eziyofunda. Ngakho siyathola ukuthi uNkulunkulu akaguquki neze emvelweni yakhe futhi uhlala njalo enza umsebenzi wakhe ngokufanayo. Siyathola kumala kwesithathu ukuthi wathi nginguNkulunkulu angiguquki. Ngakho usebenza ngesimiso esifanayo ngazo zonke isikhathi. Manje sithatha enye yezincwadi ezindala kunazo zonke zeBhayibheli. Inkathi uJobe omunye wendoda elunge kakhulu osukini lwakhe, indoda ephelele emithethweni kaNkulunkulu, inceku edumile, inceku ehloniphekile, kwaze kwathi ngisho uNkulunkulu wathi akekho njengaye emhlabeni, kodwa isifiso sakhe ngesinye isikhathi ukubona uNkulunkulu. Wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu futhi wazizwela ukuthi wayengathanda bona noma kungenjalo aye endlini yakhe angonqoze eminyango futhi athi ngingajanda ukukhuluma nawe ahlale phansi axoxe naye njengoba nathi besingenza komunye nomunye. Sinokuqonda ingakho sikulezi zingunguthela lapho esihlangana khona ndawonye futhi siveze imicabango yethu futhi siyaqondana omunye nomunye kangcono uma sixoxisana ngezinto nomunye nomunye. Nabefundisi bayakwenza lokho, abantu abaphuma kuyo yonke indima empilo bayakwenza baxoxisane ngezinto. Uthi uJobe uNkulunkulu waye nguye ngempela ngempela kuye wayefuna ukuthola ukuthi angeye yini ahambe ukuyongongqoza eminyango wakhe futhi abe nengxoxiswane naye. Kodwa siyathola ukuthi uNkulunkulu wakhuluma naye kodwa wayemboziwe, wayembozwe esimweni sesivunguvungu futhi watshela uJobe ukuba abophe izinkalo zakhe wayezokhuluma naye njengendoda futhi wehla esesivunguvungwini futhi wakhuluma noJobe futhi waziwa kuJobe ngesivunguvungu. Nokho akazange ambone ngokwangempela, wayengezwa nje umoya ovunguza futhi ujikajika ezihlahleni.
And the voice came out.
Nephimbo laphuma esivunguvungweni kodwa uNkulunkulu wayembozwe yisivunguvungu. Siyajola ezansi yafika eNingizimu Afrika basebenzisa igama amoya okuchaza amandla angabonakali. Futhi lamandla angabonakali esivunguvukweni hayi lephimbo elizwakalayo lakhuluma wezwakala kuJobe. Lokho akazange asibone isimo sakhe kodwa wayemboziwe kuye ngesivunguvungu. Sithola umunye wabaprofethi abakhulu beBhayibheli uMose weTestamente elidala, umunye wabakhethiweyo bakaNkulunkulu, baqokwa izinceku ezamiselwa ngaphambili naye futhi wafisa ukumbona. Wayekade esondele kakhulu kuye kuye futhi kade ebone izinto eziningi kakhulu zesandla sakhe esikhulu esingaphezu kwemvelo sihamba phambi kwakhe futhi senze izinto ezingenziwa nguNkulunkulu kuphela. Wafisa ukumbona ngelinye ilanga futhi uNkulunkulu wamtshela hamba ume phezu kwedwala. Futhi esamile phezu kwedwala uMose wambona edlula wabona umhlane wakhe futhi wathi kwakubukeka njengomuntu umhlane womuntu. Nokho akambonanga uNkulunkulu kuphela wayebone iveli kaNkulunkulu. Ibhayibheli lathi akakho oke wabona uNkulunkulu nanini kodwa yilowo ozelwe ngubaba umbonakalisile.
So Moses saw him veiled as a man.
Ngakho uMose wambona embozwe njengomuntu futhi sithola ukuthi uJehova weTestamente elidala wayenguJesu nje weTestamente elisha. Futhi uDr. Schofield lapha sithola ukuthi igama lakhe ukuguquka kusuka esimweni sithola igama enmove ngesiGreki okusho okungabonwayo kwenziwa kwabonakala.
Something that cannot, we know it's there.
Into ethize ngeke siyazi ukuthi kukhona kungebonwe kepha nokho siyazi ukuthi kulapho. Futhi ngenkathi eguqula isimo sakhe sika enmove okusho ukuthi waguquka esuka kokungaphezu kwemvelo waya kokwemvelo. Futhi nje wavele waguqula isifihlabuso sakhe ngokunye kunjengomdlalo wasesiteji wayidlala futhi ngesiGreki lapho beshintsha isifihlabuso sabo. Mhlawumbe oyedwa adlale umdlali oyedwa wayengahle ukuba udlale ezingxenyeni eziningana ezehlukene. Futhi indodakazi yami ekhona lapha bake baba nawo esikoleni siphakeme umdlalo wasesiteji futhi umfana oyedwa engangimazi wadlala cishe ezingxenye ezine kodwa wayeya emva kwesiteji futhi ashintshe isifihlabuso sakhe ukuze aphume alingise omunye umlingiswa. Manje uma uzothatha iziprofetho zeTestamente elidala ezimayelana nalokho uMesiya ayezoba yikho ungakuqhathanisa nempilo kaJesu futhi usukutholile ncamashi lokho uJesu ayeyikho. Wayengesuye nje umuntu ojwayelekile wayenguNkulunkulu enmove waguqulwa esuka kokungaphezu kwemvelo wangena esimweni semvelo yomuntu. Nokho wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni embozwe ngumuntu iveli yenyama. Futhi qaphelani iTestamente elidala ngiyazi ukuthi ngikhuluma kwizethamele ezixubene kulobu busuku ezivele ezingxenyeni ezehlukene zezwe futhi silapha ukuba sithole senzani na siyini na sifinyelela kuphi na kwenzekani na kusho ukuthini konke lokhu na.
Futhi manje
siyathola phakathi lapho ukuthi uma wena ndoda eJuda nabesifazane norabi ethempelini emihleni eseyadlula uma babeqaphele iBhayibheli iziprofetho esikhundleni samasiko babeyomqonda ukuthi uJesu wayengubani. Babengasoze bambize ngoBelzebule, babengasoze bambethela kodwa konke kwakufanele kudlale leyo yingxenye yomdlalo wasesiteji futhi babephuphuthekile kulolu daba kunjengabaningi benuzi lisa besifazane lapha kulobu busuku mhlawumbe enisonyakeni wami wobudala noma nibadadlana niyakhumbula lapha eMelika iminyaka eseyadlula phambi amashayina bowethu asanda kuthulwa lapha lokho kufika emqondweni wami ngenkathi ngisakhuluma nalo ukuthi ayevamise kanjani uku ayengakwazi ukukhuluma isiNgisi futhi ayephethe ilondolo futhi uyelondolo lalo ukuba wenzelwe ilondolo yakho umwashi oyishayina wayethatha isilengiso futhi asidabule ngendlela ethize uthatha ingxenye yodwa yesilengiso yena athathe enye ingxenye kodwa lapho subu uyakuzolanda izimpahla zakho lezo ziqephu ezimbili zephepha zazifanele zihlangane okwesisila sejuba futhi uma zazingahlangane okwesisila sejuba khona impela nje awungeke usifanise noma ngayiphi indlela ngoba lalinesiqephu esisodwa nawo wawunesinye futhi uma sifanekisiwe kodwa ke wawuba nelungelo lokubiza lokho okwakungokwakho.
And then you've got what belonged to you when you possessed the other
part of the
contract.
Lapho wawunayo enye ingxenye yesivumelwano.
Kukanjalo
nakulobu busuku lapho sinayo enye ingxenye yesivumelwano ngenkathi uNkulunkulu edabula indodana yakhe kabili eCalvary wakhuphula umzimba ukuba ube ngumhlatshelo wasethumela umoya phansi kithi. Wake waphila kumuntu uJesu lo uNkulunkulu ofanayo usevelini kulobu busuku esibuyeni sikamoya ongcwele lezo ziqephu ezimbili sifanele zihlangane khona-ke usuyingxenye yesivumelwano. Unkulunkulu wakwenza lokhu ukuba azeke kangcono kumuntu ngenkathi ezenza umuntu uqobo lwakhe.
Ngangifunda
indaba eminyakeni ethize eyedlula futhi kule ndaba kwathi enkulu inkosi edumileyo ngiyalikhohlwa igama layo njengamanje. Bengingacabangi ngokukhuluma ngendaba yona mhlawumbe kwakuyinganekwane kodwa kusiholela ephuzwini elisinika isendlalelo salokho esifuna ukukusho.
He was such a noble king and such a great king.
Inkosi yayiyinkosi edumileyo ngempela futhi ngumthandi omkhulu wezikhonzi izayo. Kwazi kwathi ngelinye ilanga phambi komqaphi wayo nabesigodlo sayo yathi, namhlanje ningibone kokugcina eminyaka eminingi. Nomqaphi wayo nabadumileyo bayo bathi kuyo, Nkosi enhle, ukusho ngani lokho na? Ngabe uzoya kwelinye izwe ndawo ukuba ube ngumfokazi na?
He said, no, I'm staying.
Yathi qa bonge hlezi khona lapha awu yathi ngiyaphuma ngiyaphakathi kwezikhonzi zami ngizoba ngumuntu kazana ngizogenxa izingodo nomgawuli wezingodo.
I'm going to till the ground with a tiller. I am going to prune the vines.
Ngizolima umhlabathi nesisebenzi ngizothena imivini nalabo abathena imivini ngizoba ngomunye wabo ukuze ngikwazi kangcono lokho abakwenzayo.
And I love them. And I want to be more acquainted with
futhi ngiyabathanda futhi ngifuna ukubazi kakhulu siqu sami abazukungazi kepha nokho ngifuna ukwazana nabo ngaleyo ndlela. Futhi ngokusukulandelayo ngesikhathi izithunywa zayo bonke abantu bayo bayibona noma labo owayesesikodlweni yethula umqhele wayo yase ubeka phansi phezu kwesihlalo isihlalo sobukhosi yase ikhumula ingubo yayo yaqoka izingubo zomuntu kazana yaphuma yaya phakathi kwabantu kazana.
Now, in that little story, we find
manje,
out
that man, chana, about God. Again,
they bati said to the king,
bati
inkosi,
we found out that futhi lokho kwenziwa nguNkulunkulu waziguqula usuke kubeni nguJehova uNkulunkulu kuba abe ngomunye wethu ukuze ahlupheke. Akwazi ukuzokufa, akwazi ukuthi udosi lokufa lwaluyini futhi athathe inhlawulo yokufa ibe phezu kwakhe. Wabeke celela umqele wakhe nengubo yakhe futhi waba ngomunye wethu.
He washed feet with the
wageza zinyawo kanye na abathobileyo wahlala emathendeni nabampofu walala emadlathini nasemigwaqeni nalabo ababengenamalungelo.
He became one of us that he might understand us better.
Uba ngomunye wethu ukuze asiqonde kangcono nokuthi nathi simqonde kangcono. Manje ngicabanga ukuthi kulokho sithela ukuthi ekuziguquleni kwakhe uqobo lokho akwenzayo uma uzocabelisisa wafika ngegama lamadodana amathathu. Wafika ngegama lendodana yomuntu nangendodana kaNkulunkulu ngendodana kaDavide wafika njengendodana yomuntu. Manje kuHezekeli wesibili verse lesithathu uJehova qobo lwakhe wabiza uHezekeli umprofethi ngendodana yomuntu. Ndodana yomuntu kuchaza umprofethi wayefanele afike ngaleyo ndlela kugcwalisa uDeuteronomy weshumi nesishiyagalombili ishumi nantano athi Mose, inkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela phakathi kwenu umprofethi njengami. Akazange yazibize ngendodana kaNkulunkulu wazikhomba yena indodana yomuntu ngoba wayefanele afike ngokomphalo yabo wayefanele enze lezo ziqephu ezimbili zephepha elidatshuliwe isiprofetho sethetamente elidala nesimilo sakhe uqobo ukuba kufane nse
Come the son of man.
Lakho ufika eyindodana yomuntu. Ufika ngaleso simo. Siyathola ke emva kokufa kwakhe, ubumbelwa nokuvuka, wafika ngosuku lePentecost njengendodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu, umoya esimweni, umoya ongcwele. Wayenzani na? Wayeziguqula ezazisa kubantu bakhe ngesimo esehlukile. Njengokuthi umoya ongcwele onguNkulunkulu wafika ukuphathelana neminyaka yebandla njengendodana kaNkulunkulu. Umoya ongcwele. Kodwa esikhathini zeminyaka eyinkulungwane ufika njengendodana kaDavide ukuhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide. Inkosi wayezothatha isihlalo sobukhosi sikaDavide usesihlalweni sobukhosi sikayise manje. Futhi kodwa-ke wathi unqobayo uyohlala nami esihlalweni sami sobukhosi njengokuba nami nginqobile ngahlala esihlalweni sobukhosi sikababa wami. Ngakho yena esikhathini zeminyaka eyinkulungwane uyoba yendodana kaDavide. Uyini na uNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi nje eguqula nje isifihlabuso sakhe mina ngikumkami umyeni. Ningena kuphela na owesifazane ongumsiro Felike wathi wena ndodana kaDavide ngiyawukele. Yena akuzange kumkhathaze ngisho nakancane. Wayengenawo amalungelo okumbiza ngalokho. Wayengenakho ukumbiza njengendodana kaDavide. Waye uyindodana kaDavide kumJuda. Futhi manje ufika kodwa ngekathi esembize nkosi. Waye inkosi yakhe khona-ke wakuthola kucelayo. Manje njengokuthi wayeziguqula nje. Manje ekhaya lami ngingabantu abathathu abehlukene. Ekhaya lami umkami unokungibiza ngomyeni. Indodakazi yami laphaya ayinakho ukungibiza ngomyeni. Ngingubaba wayo. Ndodana yami encane kumzukulu lapho ngingumkhulu kuyo. Ngakho ayinalungelo lokungibiza ngobaba. Angisuye ubaba wayo. Indodana yami ngubaba wayo. Ngingumkhulu wayo. Kodwa ngiseyilokhu ngingumuntu ofanayo. Futhi uNkulunkulu akwenzayo uyaziguqula nje ukuba abe kuleso sizukulwane ukuzazisa kulabo bantu. Uthi yilokho esikuzele lapha ukukuthola kulobu busuku. Ngelani uNkulunkulu afanele ukuzazisa ngayo kulaba bantu nangalesi sikhathi na? Uguqula isifihlabuso sakhe, uguqula ukwenza kwakhe, kodwa akasiguquli isimo sakhe, akayiguquli imvelo yakhe. Uguqula nje isifihlabuso sakhe ukusuka kwesinye kuya kwesinye. Uyakwenza ukuze embula ngokusobala kakhulu kubantu ukuze bazi ukuthi ungubani nokuthi kuyini. KumaHebheru kuqala siyafunda uNkulunkulu esekhulumile mandulo kokhokho ngabaprofethi kepha kunolu izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uJesu. Manje abaprofethi uJesu wathi ngenkathi eselapha emhlabeni babe ngoNkulunkulu nibabiza ngoNkulunkulu labo izwi likaNkulunkulu elafika kubo nemibhalo ingephundwe washo wathi ningamlahla kanjani pho lapho eyindodana kaNkulunkulu na? Niyabo izwi likaNkulunkulu labelwe unyaka ngamunye ukuthi lizoba yini. NoJesu wayengukugcwaliseka kwazo zonke iziprofetho. Uye wahlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba babukuye. Wayenguye waye kuJosefa, wayenguye waye kuEliya, wayenguye waye kuMose, wayenguye waye kuDavide inkosi elahliweyo. Abantu bakhe uqobo babemlahlile njengenkosi. Futhi lapho iphuma emagcikeni omncane umfo okhathazekile kancane egaqagaqazela akawuthandanga uhulumeni wakhe inqubo yakhe futhi wamphimisela nomlindi wahosha inkemba yakhe wathi ngizoliyeka lelo khanda lenja likuyo ephimisele inkosi yami na. UDavide mhlawumbe engaqondi ukuthi wayenzani ngesikhathi kodwa wayegcotshiwe futhi wathi yekeni uNkulunkulu umtshele ukuba enze lokhu. futhi wakubukela ekubeni futhi wakhala phezu kweJerusalema inkosi elahliweyo. Nikela kuqaphela na iminyaka engamakhulu ambala kusukela ngalo nkathi indodana kaDavide iphinyiselwa ezitaladini futhi yayisegqumeni intaba efanayo ibuka phansi phezu kweJerusalema inkosi elahliweyo futhi yakhala, Jerusalema bengithanda kangakanani ukukufukamela njengesikhukhukazi senza emazinyaneni aso, kepha anivumanga. Akazange ayiguqule impilo yakhe ngoba amaHebheru 13 isishiyagalombili athi unguye izolo lamuhla naphakade. UNkulunkulu waba yinyama ukuze afe ukuba asihlenge esonweni, yingakho aziguqula ukuba abe ngumuntu. Siyabona uJohane ongcwele 12 20 amaGreki ayezwile ngaye, manje akukho muntu ongake ezwe ngaye ngaphandle uma inhliziyo yabo ivuthela ukumbona. NjengoJobe nabaprofethi basendulo bonke babefuna ukumbona, ngakho lo mGreki weza kuzombona. Beza kuFilipu owayengowaseBhetsayida bathi, inkosi sithanda ukubona uJesu. AmaGreki ayifuna ukumbona kodwa akwazanga ukumbona ngoba wayesethempelini lobuntu bakhe. UNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo. Manje siyajola ukuthi kulokhu lamaGreki ayengenakumbona ukuthi qaphelani wona impela bazi uJesu ayawezwakalisa kubo. Kamuva wathi, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ife ihlala yodwa. Ngamanye amazwi babengasoze bakwazi ukumbona ekuguqulweni esifihlabusweni ayekuso ngaleso sikhathi ngoba wayembozwe enyameni yomuntu. Kodwa ngenkathi le nhlamvu kakolweni iwela emhlabathini khona-ke yayizothela zonke izinhlanga. Wayethunyelwe kumaJuda kusobala ngaleso sikhathi, kodwa le nhlamvu kakolweni fanele iwe. UNkulunkulu ozembozile enyameni yomuntu ezifihlile kwabangakholwayo, kodwa embuliwe kwabakholwayo.
Wokuqala
ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, futhi sambona ozelwe yedwa kuyise egcwele umusa. Manje ekuqaleni wayeyizwi, izwi ngumcabango ozwakalisiwe. Ekuqaleni wayengesuye ngisho uNkulunkulu. Manje igama lethu lesiNgisi namhlanje uNkulunkulu lisho into ekhonzwayo. Kudida kanjani engqondweni ungamenza othize abe nguNkulunkulu? Ungenza noma yini uNkulunkulu? Kodwa iTestamenteni elidala kuGenesisi wokuqala, ekuqaleni uNkulunkulu igama liyasetshenziswa Elohim. Elohim kusho okhona ngokwamandla akhe. Lingumehluko onjani igama Elohim egameni lethu uNkulunkulu? Elohim kusho okhona ngokwamandla akhe. Singeke saba khona ngokwamandla ethu, singeke saba ngusomandla onamandla onke osezindaweni zonke owazi konke. Lowo Elohim uzwakalisa konke kwalokho. Singeke saba yilokho. Isihlahla wenza ngazo uNkulunkulu noma indlu akukhona ngokwamandla akho. Ngakho uNkulunkulu ekuqaleni wayengukuphila ongophakade, kuye kwakukhona izingxenye ezingahlukaniseki. Nalezo zingxenye zingahlukaniseki zaba ngamazwi, nezwi laba yinyama. UJesu wayengumhlengi, futhi ukuhlenga kusho ukubuyisa. Uma efanele ukubuyisa, wakufanele kube ndawo-ndawo ukuba kubuyiselwe kuyo. Lapho niyabo bonke abantu abasoze bakwazi ukukubona ngoba bonke abantu wayengeke kuqaleni emicabangweni kaNkulunkulu. Niyabo, bukani abapristi ngathi bebona iziveza nezwi ngo lokho ayeyikho, bathi uBelzebule. Lokho kwakhombisa ukuthi imvelo yabo yayikuphi, yayisemcabangweni wesimanje wosuku. Kodwa lapho isifebe sincane ahlangana naso esangweni, futhi wasitshela eveza isibonakaliso sakhe sobumesiya ngokusitshela esasikwenzile. ngani sathi nomzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti siyazi umesiya lapho efika uzositshela zonke lezi zinto sasimqonde njengomesiya ocotshiweyo ngoba wahlangabezana nezimfanelo zombhalo aniboni na iziqephu ezimbili zephepha zazihlangana ndawonye sona siyazi ukuthi nxa umesiya efika manje unkulunkulu ngathi kuba wadingeka azalanise lokhu nalokho ukuthola lokhu ukuncencetha kwensimbi njengombumbi kodwa ngathi ujesu ephenduka wathi nginguye okhuluma nawe kwakungekho sisho esinjengobhelizabhule sashiya ibiza yazo yamanzi sagijimela emzini sase sithi wozani nibone ubuntu ongitshele izinto engizenzileyo akusiye yini lo yena kanye umesiya na niyabo manje yini eyenza lokhu na ukubeka umbhalo omdala nolwazi ujesu ayemnika lona kwenzani na wenza umesiya futhi nikena kuqaphela na masinya izono zakhe zathethelelwa ngoba ekuqaleni wayehlengeka ngoba wayesekucabangeni kukankulunkulu ekuqaleni ngakho wamhlenga noma wambuyisa lapho ebone umbhalo ozwakalisiwe wabonakaliswa kaJehova lokho ayeyikho lokho ayikho manje ngekathi ujesu efika ukuba wayefike nomlayezo kanowa wawungeke usebenze ukwakho umkhumbi nokuntanta uphume wakungeke kusebenze kodwa ukuthi unowa wayeyingxenye kankulunkulu waziphatha ngendlela engejwayelekile ngoba wayengejwayelekile nomlayezo wakhe wawungejwayelekile ngoba kwakuyizwi libonakaliswa wayengeke afike nomlayezo kaMose ngoba wawungeke usebenze Mose wayengunkulunkulu engxenyeni ebonakalisiweyo wayeyizwi elizwakalisiwe lalelo hora kodwa ujesu wayengenakungena kulokho ibhayibheli alizange lithi wayezofika ngaleyo ndlela kodwa lapho efika wayezwakalisa khona impela njenge itestamente elalithe wayezozwakalisa kodwa ke bonke labo owayenokuhlengeka ukukholwa ngoba babeyimicabango kaNkulunkulu izingxenye zakhe zingahlukaniseki ekuqaleni kwaba yinyama futhi kunokudengeka futhi wabuyisela kuNkulunkulu bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu ngoba babenokudengeka babesukele kuqaleni bese kuzwakalisweni ukuba bezingama lapha umzuzwana uma bekungenzeka ukuthi sicabange ngalokho kulobu busuku ngomlayezo wehora imicabango ezwakalisiwe kaJehova ngaphambi kokusekela kwezwe siyatshelwa amagama ethu alotshwe encwadini yokuphila yewundlu kodwa ke singawabona amacala amabili njengoba kuqala ngishilo kungani omunye eyinqaba komunye kufanele kube ngaleyo ndlela wakuhlala njalo bekuhlala njalo kungaleyo ndlela futhi kuyohlala njalo kungaleyo ndlela wayeyizwi nezwi lenziwa inyama lakha phakathi kwethu manje uNkulunkulu emuva ngezinsuku zetestamente elidala sitshela ukuthi emva kokuba esebonakale kubantu bakhe ngezimo ezehlukene wazemboza emva kwezikhumba izindala zamatahasi uNkulunkulu efihlakele emva kwezikhumba zamatahasi esihlalweni sakhe somusa sithola ukuthi kanjani ukuthi uSolomoni ngenkathi enikela ithempeli lenkosi na lezi zikhumba zamatahasi zazilenga lapho iveli ukuthi wangena kanjani njengensika yomlilo nanjengefu futhi wehlela imuva kwalapho futhi wazemboza ezweni elingaphandle kodwa ngokukholwa u-Israyeli wayazi ukuthi wayesemuva lapho abazi ukuthi wayelapho kungakhathaleki ukuthi noma yiliphi lamazwe abaheteli lalizothini wafihlwa kongakholwayo kodwa ikholwa ngokukholwa lalazi ukuthi wayesemuva lapho babenomusa futhi wayesesihlalweni sakhe somusa okwakuyimfihlo enkulu
in the Old Testament to enter behind
yazi testamenteni lidala ukungena emva kwaleso sikhumba kwakungukufa manje ukuhlala emva kwaso kungukufa Kona ke kungena inkazimulweni yakhe kwakungukufa. Manje ukukhela inkazimulweni yakhe kungukufa. Lokho kwenzeka kusobala ekudabukeni kweveli eCalvary. Ngekathi iveli ladabuka iveli endala. Manje ukuhlala ngaphandle kobukhona bakhe kungukufa. Kona ke ukungena ebukhoneni bakhe kwakungukufa. Niyabo uguquka emuva naphambili futhi ufanele uthole umbhalo ukubona ukuthi sikulune siphila kulo.
When the veil was rent at Calvary, the mercy seat came into plain view. Dabuke
eCalvary, isihlalo somusa sahlalobala. Kodwa kwenzekani na? Sasilenge eCalvary, sivuze igazi. Njengoba babekade bathatha igazi unyaka nonyaka ekuhlanzweni kwendawo engcwele nokufafazwa kwesihlalo somusa lapho uNkulunkulu nokwakhe okukhulu kushaya kunamandla kwamandla ombani wahlukanisa iveli elidala letahasi kusukela phezulu kuya phansi nesihlalo somusa sahlala obala langempela iwundi likaNkulunkulu langokhobo ngempela lali lengo bale Calvary isihlalo somusa sangempela yabo uNkulunkulu selikhokhile inani iqobo lwakhe futhi uba ngomunye wethu futhi wayekade ezibonakalisile njengomuntu ukuba azane nathi nathi kuba sazane naye.
The mercy seat was in plain view.
Sasihlezi obala sawo wonke uIsrayeli wangalolo suku lokubuyisana.
But alas, the traditions of the church.
Kodwa manje amasiko awobaba bebandla ngalolo suku base ngamasiko abo babemboze izihlalo zomusa seqiniso kubantu. Kuba babe wazile umbhalo isiqephu ngasinye sasiyofika njengesilengiso seShayina iziprofethi zeTestamente elidala sasiyogcwaliseka futhi sagcwaliseka futhi kuba babefundiswe umbhalo babesibona izihlalo zomusa njengoba uMose asho lapha ukuthi kuze kube namuhla baboziwe liselokhu liphezu kwezinhliziyo zabo. Abakuboni kodwa wayenguNkulunkulu ukuhlupheka nokubuyisana wayeyisihlalo somusa sangokoqobo simi sibonakala ngokugcwele njengoba salicula ihubo bekani imbekeni yesobala nangu yokuqobo namandla selokhu adabula iveli labakabili. Niyabo wafika izihlalo somusa elenge ibonakala ngokucacile enhlanganweni yebandla kodwa bona bengaphansi kombono othandwa ngabantu. Manje silisa lezimfazane nezithunywa zale ngungutela ngifuna ukusho lokhu ngaphandle kokuhlonipha umuntu kodwa ekuboneni kwanamhlanje ekuboneni kwalokho esikukhonela lapha namhlanje nginovalo ukuthi amasiko obaba obaba bebandla likufitile lokhu kubantu abaningi kakhulu selokhu umoya ongcwele efikile kulezi zinsuku zokugcina njengoba kwaprofetwa neveli idatshuliwe. Abantu abaningi kakhulu bazama ukuhlenga emasikweni abo awobaba futhi yingakho bengenakuyibona le njabulo enkulu kakhulu nokuthula nezinto ibandla elinazo namhlanje nokho uhlezi obala kulabo abakholwayo. Wafita izwi elethenjisiwe lalolu suku. Manje amasiko lenze iveli bathi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Indoda yakhuluma kimi okahle umnumzana ohloniphekile ophucuzekile eTucson eArizona lapho engihlala khona ngangekade nginomhlangano eRamada. Uthi sasikade sikhuluma ingungutheleni yebusinessman lapho inkosi uJesu yayifike yabakhona uthi yenza izinto ezinkulu. Nalo mnumzane osenibekile ongumkristu weza kimi wayesethi umfundisi webandla indoda ekahle futhi yathi
Brother Branham, you are trying to project.
Uthi Branham uzama ukutikitela kubantu unyaka wobupostoli wathi futhi lapho unyaka wobupostoli usunqamukile.
And I said I pray thee.
Ngase ngithi ngiyakunxusa mfowethu ngikhombisa ukuthi kunini lapho kuyako ubupostoli wanqamuka khona embhalweni. Ngathi unyaka obupostoli waqala ngosuku lePentecost futhi kube uPetru wathi ngosuku lePentecost
the promise is unto you and to your children and to them that
isethembiso ngeseni nesabantwana benu nakuba bakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wanqamuka nini na. Uma unkulunkulu esalokhu ebiza khona ke unyaka ubupostoli usalokhu ukuso isikhathi futhi ngakho yilapho abantu bezama khona ukubopha amehlo abantu abaningi kangaka ngamasiko abo amalunga njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi futhi niyehluleka ukubona ukuthi kungani abantu bejokoza kangaka futhi benomdlandla kangaka nalezi zingqungquthela ziyinqaba kabi into engejwayelekile kabi kwabanye abantu ngenxa yokuthi bayabona ukuthi bayiphula leyo migoqo bawagqobhoza lawo maveli bangena ebukholeni bukankulunkulu lapho bebona khona isethembiso sibonakalisiweyo saleli hora sibonakaliswa phambi kwabantu baya kubona okwethenjiswa ngunkulunkulu ujoweli wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili wethembisa ukuthi ngalolu izinsuku zokugcina kuyoba khona imvula yakamuva ethululelwa phezu kwabantu ngezinsuku zokugcina ngicabanga ukuthi igama lesigreki lapho ngukenosi okusho ukuthi wazithulula yena uqobo hhayi ngendlela ebesingasho ngayo njengento ethile ebingaphakathi kumuntu othize leyo ayithulula kodwa wazithulula yena uqobo waguqula i-enmofe yakhe waguquka esuka kulokho ayeyikho kuya kulokho ayikho akayiguquli neze imvelo yakhe kodwa ngosuku lwepentekoste waziguqula yena uqobo esuke kubeni indodana yomuntu waye kubeni indodana kankulunkulu wafika hhayi nabantu wafika wangena phakathi kubantu niyabo nkulunkulu ofanayo ukuqhuba inkonzo yakhe ize izofika kulo nyaka omkhulu waprofetha ebhebhelini ukuthi kuyoba khona usuku olungayi kuba yimini noma busuku kodwa ngesikhathi sokuhlwa kufanele kube ngukukhanya manje ilanga ngokomumo womhlaba liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga yilanga elifanayo ngaso sonke isikhathi manje ngenkathi indodana NDODANA izembule ekubonakalisweni kwezwe elitshenjisiwe ku-israyeli abantu basempumalanga sibe nosuku oluyisigayigaye sibe nokukhanya okwenele kubaguquli nokunye nokunye ukwenza amabandla namatelo futhi siwajoyine futhi singene futhi sange izingane futhi sishadise abadala futhi singcwabe abafileyo nokunye nokunye futhi sihlale ebandleni kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba kukukhanya wathi ngesikhathi sokuhlwa futhi akukho mbhalo ongephulwa futhi i-NDODANA indodana efanayo eyazithulula kenos ngosuku lwepentekoste yethembisa ukwenza into efanayo ngesikhathi sokuhlwa niyabona na kungokwesethembiso hlanganisa isilengiso ndawonye buka ukuthi kwenzekani futhi buka ukuthi wethembisani khona-ke uyobona ukuthi sikuphi hlanganisa into ndawonye ungakubona ukwembulwa kwalona umkhulukazi nomkhulu amasiko liphuphuthekise abantu futhi kulezi zinto ezinkulu okuprofethiwe uMose ngenkathi ephuma evele entabeni eyayisemlilweni umfanekiso omuhle kanjani uMose wayekade ehlele egibhithe futhi watshela obaba bebandla ukuthi inkosi uNkulunkulu yayikade imvakashele ngegama likangikhona lelo gama liyinkathi yamanje hhayi ngangikhona ngiyoba khona kodwa ngikhona uhlala efana onguye izolo namuhla naphakade uyinkathi yamanje yena lokho kuqathaniseka namaheberu eshumi nantathu ivesi lesishiyagalombili ujesu kristu onguye izolo namuhla naphakade kuselokhu kuyilo izwe elaprofethiwayo futhi inhlangano yebandla eyayizohlangana kwesisila sejuba nalelo zwi ulwazi lalolusuku abaguquli baba nalo wo kodwa lolu ngolunye usuku niyabona ukuthi sukulune siphila kuloyo njengoba nje wayengenakufika ngezinsuku afika ngazo emhlabeni ngendlela uMose afika ngayo noma yimuphi wabaprofethi afika ngayo akuprofethwanga futhi ngaloli izinsuku zokugcina kuprofethwe ukuba kufike ngale ndlela ngeke kwafike ngesimo sevuselele kaLuther ngeke kufike ngesimo sevuselele kaWesley yihora lokubuyisela isikhathi sokuthi kufanele kubuyele emumva ekukhanyeni kwendodana kwasekuqaleni ekuqaleni oh besingayibeka kanjani imibhalo ngaphakathi kuloko futhi nina bo siyazi bezenkolo nivela kuyiphi ingxenye yezwe ngiyazi ukuthi lelo iqiniso isethembiso yilokho kwenza abantu babe nqaba kangaka yilokho kwenza abayinqaba enibabiza kanjalo ingenxa yokuthi iveli selivuliwe emasikweni futhi bayakubona unguye izolo lamuhla naphakade niyabo yisethembiso sikankulunkulu futhi singeke saphambana nalokho ngoba imibhalo ingephulwe yebo sitshela ukuthi wethembisa lokho wazijululela yena uqobo kubantu bakhe futhi nguye izolo namuhla naphakade umose ngemva kokuba wayesehlele egibhithe futhi wamemezela lokhu kodwa-ke ubaba wawuqinisekisa umlayezo wakhe ngokufika entabeni isinayi ngensika yomlilo efanayo futhi yavuthisa intaba ngomlilo sike samqaphela na lowo amnika isethembiso ukuba wamveza enezwi wayenemiyalo futhi ukuba nalo miyalo wayefanele imiyalo kwakuyizwi izwi lalingakaze lifike kubantu nokho ngakho izwi njalo lize kumprofethi futhi wayengumprofethi walelo hora njengokuthi ujesu wayeyizwi ujohane wayengumprofethi nojesu weza kuye emanzini ngoba izwi njalo lize kumprofethi ngaphandle kokwehluleka niyabo izwi liza kukho ngakho umose izwi leza kuye imiyalo futhi wayenayo manje ngani na ngaphambi kokuba izwi likhishwe futhi libonakaliswe umose wayefanele amboze ubuso bakhe ngoba izwi lalingakabonakaliswa ngokupheleleyo bazi ukuthi kukhona okwakwenzekile kodwa abazange ukuthi kwakuyini ukubhonga nokuduma baze bathi makukhuluma umose kungabi unkulunkulu nonkulunkulu wathi awu ngizokwenza lokho kusukela manje kuqhubeke angizophinde ngibonakale kanje ngiyobathumela umprofethi ngakho uzo ngiyokhuluma ngomprofethi wami manje uma umose nomthetho wemvelo njengoba upawulu kwabasekorinte besibili lapha esembulele wafanele amboze ubuso bakhe ngokwemvelo kuyabane nkazimulo kangakanani okomoya futhi kungoziwe kongakholwayo ngaphambi kokuba kubonakaliswe kubo biza kangakanani umose wayeyinqaba bayonibiza kangakanani okopoze iveli wangena entsikeni yomlilo futhi uphuma nezibusizo futhi manje nimboziwe abantu abakwazi ukukubona abakwazi ukukuqonda uma ukwemvelo kunenkazimulo kuyobanga kanani okungaphezu kwemvelo uma ukwemvelo okwakunokuphela kukho kwakuzoba nenkazimulo kuyoba nenkazimulo kangakanani lokhu okungenakuphela kukho kodwa namanje kumboziwe akumboziwe kokholwayo kodwa kongakholwayo angeke akwazi ukukubona unkulunkulu njalo uyaze mboza kongakholwayo amasiko ayakufihla njengoba benza ngaleyo nkathi bayakwenza namhlanje leyo kwakuyiveli lomoya esinalo manje lapho iveli lemvelo lalikhona kwaqinisekiswa ngumprofethi nezwi elilotshiwe umprofethayo lowo oza nezwi elilotshiwe ukulicacisa abazi ukuthi izwi lalilapho kodwa babengazi ukuthi lalichaza ukuthini nomose walicacisa wathi umyalo usho lokhu futhi yingakho lokhu walicacisa futhi ngaphambi kokuba licaciswe lalemboziwe futhi kunjalo nanamhlanje limboziwe kubantu lize lembulwe futhi licaciswe kubantu unkulunkulu unkulunkulu lilimandla wonke embozwe enyameni yomuntu izwi qaphelani manje sithela ukuthi lalifihliwe kokungakholwayo kodwa lembulwa kokholwayo qaphelani umose wayefanele angene kule nsika yomlilo yedwa angekho owayengahamba naye kwakungesikho ukukhuluma ukuthini lokho kithi na ukuthi awungeni kulokhu ngokujoyina iqembu lepentekostal niyabona na akazange alembula eqenjini walembula kumuntu ngamunye futhi kungaleyo ndlela namhlanje wena uthi ngisonde ebandleni ngisonde kulokhu kodwa lokho ngeke kusebenze niyabona na ukuthi naye noma kubani ukuba azame kulandela uMose ukukulingisa kwakungukufa futhi kunjalo nanamhlanje ukufa kokomoya ukuzama ukulingisa yilokho okulobu busuku zingena kukho kuvuke phakathi kwamaqembu ukuqhatshelisa kwenyama othile azame ukwenza njengakho futhi aphile impilo ehlukile angaphuza angabhema abesifazane bangaphila neyikanjani kakhulu noma ngayiphi indlela abayifunayo futhi njengezwe futhi bahlale ekhaya bese bebuka ithelevishini nezinto ezezwe futhi bebe besalokhu bezibiza ngamapentekostiyali bazama ukulingisa into yangokoqobo akukembulwe neze kuwubone manje nxa selembuliwe kunenkazimulo futhi into ethile isusa lokho kuwe uma uhamba ungene lapho uba Belly. Ungeke nje kusebenze futhi ukukulingisa kwakungukufa Mose mboziwe wayeyizwi eliphilayo kubantu futhi namhlanje abantu abamboziwe bayinto efanayo bayizincwadi ezilotshiweyo ezifundwe ngumuntu wonke hayi incwadi entsha kodwa incwadi elotshiweyo yabonakaliswa yilabo abakholwa yizwi nesetshembiso salolu suku ukuthi uNkulunkulu ujulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama futhi lowo yizincwadi ezilotshiwe futhi lapho umuntu ezama ukulingisa lokho ngokwenyama kuphuma ngemuva impilo yakho iyakhombisa lokho oyikho ngesinye isikhathi kwakukhona umfana wayengene enkathazweni ethize wayengumfana olungileyo kodwa waye enkantolo nomahluleli wathi ngikuthole unecala ngifanele ngikujezise ngokudilikelwe yijele wathi ngifuna ukuzihlolela icala lami wathi ngifuna ukuzibhekela irekhodi lami wathi awunarekhode irekhode lakho yilokho kukulahlile futhi kungaleyo ndlela namhlanje isizathu sokuba ibandla lingaqhubeki njengokuba lifanele yirekhode yimpilo sifanele sibe ngabazinikele kakhulu sifanele silikhole lonke izwi likaNkulunkulu sifanele sifune lize lelo zwi lenziwe libe yilo ngempela kithina niyabo irekhode yilokho kusigcina singangeni kodwa ngesinye isikhathi ukukhipha kulesi sihibe kule nkantolo efanayo umfana wayengenamali wayengena kulihlawula inhlawulo yayile ezinkulungwaneni zamadola kodwa wayenomfowabo omkhulu owafika walihlawulela yena manje sinomfoti omkhulu ujesu indodana kankulunkulu futhi ufika ukuzolihlawulela thina uma nje sizokukholwa futhi sikwazi ukungena evelini kanye naye njengokuthi ungumose wethu ujesu ungumose wethu wanamhlanje umose emboziwe wayeyizwe eliphilayo kubantu namhlanje ujesu emboziwe uyizwe eliphilayo kubantu ukuthi ujesu ebandleni umoya ongcwele indodana kankulunkulu kubantu embule izwi ngesetshembiso sanamhlanje ukwenza kube yikho-ke impela nje kuyafana manje
And remember, Moses did this.
Uthi kumbulani uMose wakwenza lokhu. Uthi wakubonakalisa lokhu. Kungesikho kulo lonke izwe kodwa kubantu bophuma. Uhlobo lulodwa nje lwabantu. Lolo kwakuyilabo abaphuma ophumweni. Futhi namhlanje umoya ongcwele ebusweni babantu othi ukuphulukisa ngokukankulunkulu akulungile nkathi ngithintana udokotela wangibiza ngelinye ilanga ngenenekazi elincane wo sekube khona udaba olune noma oluhlanu lapho belele nje sebesesikhathini sokufa ebanika amahora futhi umoya ongcwele wabaphulukisa udokotela wayebuza wathi kungenzeka kanjani lokhu na ngani wathi ngingi leso isiguli sami ngathi kwakuyi so kodwa manje kwase kungesikankulunkulu singaphansi kwakhe manje niyabo futhi ngakho niyabo ukuthi kuyintoni ukuthi uNkulunkulu ubiza uphumo ukuba kuphunywe emva kwekhethini lenyama ozama ukulingisa ozama ukujoyina ibandla kungesiye Methodist, Baptist, Presbyterian, onke kodwa amabandla amaPentecostali, kunuthi abantu omuntu ngayedwa, nguwe loNkulunkulu, ufanele ungene, hayi iqembu lakho, hayi ibandla lakho, hayi umelusi wakho, kodwa nguwe ofanele ungene. Ngifuna niqaphele singe isimilo sika Mose, ngikathi ephuma lapho engumprofeti, engumuntu omkhulu ayenguye, ngikathi ephuma nezwi, abantu babona ukuthi wayeseguquliwe, ukhona kwasekwenzeke kuye. Ngikathi ephuma nezwi eliqinisekisiweyo lalelo hora imiyalo, wayesengumuntu oguquliwe. Kanjalo nawe uyoba njalo lapho uphuma emva kwalelo veli lomuntu elingawuhleka umhlangano njengalo, lowo muntu okhubekayo ekuphulukiseni ngokaNkulunkulu futhi athi izinsuku zezimangaliso seliwedlule. Uyaqathaka emva kwalelo veli lomuntu lapho, iveli lamasiko, futhi wonke umuntu uzokwazi ukuthi kukhona kwenzeke kuwe. Njengomfowethu ohloniphekileyo uJim Brown, sengathi iyabona iningi lamapresbyterian liyazi ukuthi kukhona kwenzekile kuye ngoba uphuma emva kweveli lamasiko. Wabona okuthize kubantu okwamkhangayo futhi waphuma emva kweveli. Awu wena lapho uphuma emva kweveli uyoba sobala ngokugcwele kubantu ngelokathi ukuthi bayakwazi ukubona ukuthi kukhona kwenzekile kuwe, izwi elimboziwe ongakholwayo kodwa lisobala ngokugcwele kokholwayo. UJesu Kristu nguye izolo lamuhla naphakade. Kodwa ke kwakunguNkulunkulu ngalezo zinsuku, kwakunguNkulunkulu kumuntu indodana yakhe uJesu Kristu. Siyakukholwa lokho. Hayi nje umprofeti, hayi nje indoda ejwayelekile, umuntu ojwayelekile kwakunguNkulunkulu kuKristu. UNkulunkulu kumuntu, ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kumuntu. UNkulunkulu kumuntu. Manje nguNkulunkulu emadodeni, ukugcwala kukaNkulunkulu ebuNkulunkulwini ngokomzimba ebandleni lakhe lonke, ezibonakalisa egcwalisa izwi lakhe. Manje siyajola uNkulunkulu yonke iminyaka ube nesikhumba kulo. Yena uNkulunkulu ubefihlakele emva kweveli nje kukikhumbuza ngendatshana eyenzeka ezansi ningizimu, futhi ngakho kwakukhona ikhaya lamaKristu, futhi kuleli khaya lamaKristu babemkholwa uNkulunkulu futhi babecabanga ukuthi uNkulunkulu wayebavikela kuzo zonke izinkathazo, futhi okungukuthi uyakwenza, futhi babenojunior omncane, umfanyana othi akabe neminyaka eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili ubudala, futhi wayekusona esikole, futhi wayengumfana omncane omuhle kabi kodwa wayesaba esiphephweni ikakhulu lapho umbani wawubaneka. Futhi ngabuxoxela indoda lokhu ngelinye ilanga ngenkathi lesi siqephu sasiphumile mayelana nale ndoda ngokuba iphulukisiwe. Yena lo mfundisi wathi bakwenza uNkulunkulu mfowethu Branham. Awu, wayengumfeki, ngakho ngacabanga ukuthi ngizovele nje ngikwephule kancanyana nje kungabi ukulimaza, niyazi kodwa nje ukuthi ngathi ngabe lokho kukude kakhulu yini nombhalo ukuba kube njalo na? Niyabo, ngathi cha akukude, ngathi ngoba uJesu wabiza abaprofeti ngokuthi ho uNkulunkulu, niyabo kunjalo uNkulunkulu futhi bathi awu ninabantu nizama ukuthatha indawo kaNkulunkulu. Lokho akuqelile kakhulu, kuyilokho impela, yikho impela uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni njengoba athembisa nje nomndeni omncane. Siyajola ngamxoxela ngale ndatshana futhi efika emqondweni wami njengamanje ukuthi ngobunye busuku kuqubuka isiphepho nomama wathi kuJunior, wathi manje kubukele sitheze siphezulu ndodana futhi uye empedeni. Wathi mama ngiyesaba, washo akukho lutho oluzokulimaza, qhubeka ukhuphuka bese uye empedeni. UJunior omncane walala phezulu lapho nombani ubaneke emafasiteleni, ngoba omncane washaya ubalo kakhulu, wayelithi ne ikhanda lakhe phansi kwekhava futhi wayelokhu esawuzwa umbani noma ewubona umbani ubaneke emafasiteleni, futhi elizwe izulu liduma. Ngakho wathi mama, futhi wathi ufunani uJunior na? Wathi khuphuka uze lapho ulale kanye nami. Ngakho uyakhuphuka ngezitepiso njengoba kungenza noma yimuphi umama olungileyo. Umama wethembekile futhi wakhuphuka, wayesemthatha uJunior omncane ngezingalo zakhe, wayesethi Junior, umama ufisa ukukhuluma nawe emzuzwana nje. Wathi kulungile mama. Wathi manje ufanele ukhumbule lokhu, siya esontweni njalo njalo, sifunda iBhayibheli, siyakhuleka, singumndeni ongamaKristu, sikholelwa kuNkulunkulu, futhi wathi sikholelwa ukuthi eziphi emaphepweni nanoma yini eyenzekayo uNkulunkulu uyisivikelo sethu. Wathi mama ngiko kholwa konke nokuncuko lokho. Kodwa wathi lapho lombani ususeduzane kakhulu wathi ngifuna uNkulunkulu nesikhumba kulo. Ngakho ngicabanga akusuye uJune kuphela kodwa thina sonke senzwa ngaleyo ndlela. Lapho sihlangana ndawonye lapho sikhulekelana uNkulunkulu onesikhumba kulo. Futhi siyathola lapho ukuthi uNkulunkulu ubehlala njalo nesikhumba kuye. Ngenkathi uMose embonile wayenesikhumba kuye. Wayebukeka njengomuntu. Ngenkathi uNkulunkulu esemva kwamakhethini wayenesikhumba kuye. Futhi uNkulunkulu kulobu busuku ebandleni lakhe wembosiwe ebandleni lakhe ngesikhumba kuye. USenguNkulunkulu ofanayo kulobu busuku. Siyakuthola lokho. Kodwa manje njenganininini iveli lesikhumba yilo elibamba amasiko. Abakwazi nje ukukholwa ukuthi lowo uNkulunkulu enze labo bantu baziphathe kanjalo. Niyabo, yingoba uNkulunkulu uzemboze ebandleni lakhe esikhumbeni isikhumba kulo kunjalo. Ufitakele kongakholwayo futhi wembula kokholwayo. Yebo mnumzane. Manje lapho iveli labo lesiko lamasiko amalunga nezwi kuqotshoziwe wo kusobala namhlanje bese lihlala ubala siyambona uNkulunkulu futhi kumboziwe enyameni yomuntu. AmaHebheru okuqala asho njalo. Nogelezisi weshumbi nesishiyagalombili futhi niyakhumbula uNkulunkulu wayengumuntu emi lapho edla futhi ekhuluma no-Abrahama futhi wakusho okwakwenziwa nguSara ethendeni emva kwalo. NoJesu wathi njengokuba kwenzeka emitheni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. UNkulunkulu kumboziwe futhi enyameni yomuntu. Manje akhumbulane uJesu akashongo ukuthi lapho indodana kaNkulunkulu yembulwa uLuka isahluko seshumi nesikhombisa ngiyakholwa futhi icishe elamashumi amabili ivesi lamashumi amabili nanye kulezo ndawo nje wathi futhi lapho indodana yomuntu yembulwa indodana yomuntu ibuyela ebandleni futhi yembulwa ezidalweni ezingabantu hayi indodana kaNkulunkulu kodwa indodana yomuntu futhi ibuyela ebandleni layo futhi ngezinsuku zokugcina sithola ukuthi yakwethembisa lokho ezethembisweni zikaNkulunkulu sokuphela eke into eTestamenteni elidala nginombhalo lapha kuExodus ukuthi izikhumba ezindala zamatahasi zazenzani na zafihla inkazimulo kaNkulunkulu kubantu. Izikhumba zamatahasi ngisho abantu abakwazanga ukulibona ngoba kwakuyisikhumba esasilibambile. Isikhumba inkazimulo kaNkulunkulu yayingemva kwesikhumba futhi manje inkazimulo kaNkulunkulu isemva kwesikhumba sakho kunjalo namasiko awayiboni kungaphakathi kweveli lapho izwi lakhe lalikhona. Akukhonani ngaphakathi kwalezo zikhumba emuva lapho izikhumba ezindala zamatahasi na okungukuthi kwakungenabuhle ukuba silifise futhi ngenkathi lenziwa inyama futhi lakaphakathi kwethu laliseyilokhu lingenabuhle ukuba silifise futhi manje into efanayo namhlanje akukho lutho kwesilisa nongowesifazane olungafiswa yilokho kungemuva lapho kuyilokho kuyikho. Awu wena uthi lowomfo ngiyamazi wayevamise ukuba isidakwa wayevamise ukwenza lokhu angile ndaba ukuthi wayevamise ukwenzani yini efihle emva kwaleso sikhumba na yini esemva kwalapho yilokho kusemqoka yilokho oku abantu uphuphuthekile isikhumba sibhuphuthekisa abantu. Niyabo bathi ngikhumbula ngekathi lowo wesifazane wayejwayele ngiyazi ukuthi wayejwayele kwenzani kodwa kuthiwani manje na niyabo uma lezo sikhumba esake saba sentahasini kodwa manje sifite inkazimulo kaNkulunkulu inimboze emva kwaso sasisesilwaneni kodwa manje sesimboze inkazimulo kaNkulunkulu futhi kanjalo isikhumba sakho singakuqulwa kulobu busuku ukuba senziwe indawo yokumboza kaNkulunkulu. UNkulunkulu akhe ezintwini bukani izikhumba ezindala zamatahasi sithela ukuthi emva kwaso kwakungaphakathi kwalapho kwakuyizwi futhi izwi kwakukhona futhi isinkwa sokubukwa umpongolo wawufafazwa futhi kwakuyini na inkazimulo yeshekina yayiphakathi lapho. Manje izwi limbewu futhi ngeke yathela aze ishaywe yindodana. Indodana ifanele ibe phezu kwembewu ukuyenza ithele ukuyenza ivele futhi yileyo ndlela kuphela. Thatha izwi niyabo thatha izwi likaNkulunkulu lingene enhliziyweni yakho bese uhamba ungene enkazimulweni yeshekina futhi uma ukwenza uyoletha isinkwa sokubukwa imana esinikwa kuphela abantu abehlukanisiwe into kuphela engasidla evunyelwe ukuthi sida ngabantu nje abavunyelwe futhi osaziyo Paul washo lapha siguquka sisuka enkazimulweni siye enkazimulweni yabo ekugcineni ifika ize ibuyele enkazimulweni yayo yasekuqaleni njengembewu nje yenkazimulo yasekuseni imbewu yembali iwele emhlabathini inhlamvu yombila iwele emhlabathini yini into yokuqala na iyamila futhi kuyixume elincane bese iya entshakazeni khona ke kusukela entshakazeni ibuyele emuva ohlamvini lwayo lwasekuqaleni hawu yilokho impela ibandla likwenzile liphuma kunuza uWesley futhi manje libuyele emuva ohlamvini lwasekuqaleni libuyele enkazimulweni yalo yasekuqaleni libuyele enkazimulweni elalikuye kuqaleni indodana yaphuma impumalanga yindodana efanayo ebonakalisa into efanayo entshonalanga likuquka lisuke enkazimulweni liye enkazimulweni lakuquka lisuke ebuhedenini leta layongena kunuza futhi kusuka kunuza leta layongena kuWesley futhi ukusuka kuWesley laphuma layongena ePentecoste futhi kuqhubeka njalo njalo liguquka lisuke enkazimulweni liye enkazimulweni liveza imani efihliwe futhi manje seliyavuthwa ukumbuyisa nse njengoba wayenjalo ekuqaleni inkonzo yakhe efanayo uJesu ofanayo amandla afanayo umoya ongcwele ofanayo yena lowo ofanayo owehla ngosuku lwePentecoste umoya ongcwele ofanayo obonakaliswa namhlanje ukusuka enkazimulweni ukuya enkazimulweni ukuya enkazimulweni futhi kubuyela muva embewini yakho yasekuqaleni ngobhaphathizo kamoya ongcwele ngezibonakaliso ezifanayo izimanga ezifanayo ubhaphathizo ofanayo uhlobo olufanayo lwabantu lwenza ngendlela efanayo namandla afanayo izingozi elifanayo kungukusuka enkazimulweni kuya enkazimulweni futhi okulandelayo kuzoba kuqulwa kusuka kule nkazimulo kungena emzimbeni njengomzimba wakhe uqobo khazibulisiweyo lapho wesiya kumbona khona uAbrahama wabona okufanayo manje mhlaphelani siyabona ukuthi waguqulwa kanjani kusukela eCalvary siyamenywa ukuba sabelane enkazimulo yakhe manje ngoba seKorinte bokuqala ishumi nambili sipapathizelwe emzimbeni wakhe ngamoya munye thina sonke sipapathiziwe hayi ngamanzi manje moya munye thina sonke sipapathiziwe kunjalo manje bese ke siba yingcenye yakhe ngiyathemba ukuthi angini igcine isikhathi eside kakhulu yabo ngiyathemba nginjalo kodwa ukuvumelana nje kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleleni noma ukudlala umdlalo wasesiteji angazi kakhulu kangako ngokuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleleni noma umdlalo wasesiteji kodwa ngangibuka lo mdlalo ngangikhuluma ngokhameni ngenkathi indodakazi yami nabanye ekuwo futhi babedlala kulokhu ukuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleleni kwikhameni babedlala umculo wawudlala into efanayo ngalondlela uma upaphathizwe ngomoya ongcwele kuKristu manje niyabona iningi lenu lifundile noma layizo indaba ngomqambi omkhulu ungumRussia waqamba uPeter and the Wolf nokuthi kanjani yena baya kudlala lokho ngemifanekiso nakho konke futhi noma ubani oyaziyo indaba lokho kufundwa ephepheni futhi ungakuzwa lokho kuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleleni ukuthi udlalwa kanjani lokho umdlalo wasesiteji ukudlala ngani bazi konke ukuguquka bangakubuka lapha futhi babone ukuguquka kodwa manje kwenzekani uma umkambi ebhala ukuthize futhi sithole ukuthi awudlalwa nje kade na siyathola-ke ukuthi kukhona okwenzekayo kukhona okusileleyo lapho sibabona lo owawuqambayo uye wawenza wase ewubhala kuthi khona-ke ukuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleleni uyawudlala kushaye inothi yokungesilo kukhona okungalungile umbhidi unyakaze ngephutha niyabo futhi yile ndlela namhlanje bazalwane bami belutshela bazalwane bami be-Baptist bazalwane bami be-Pentecostali bonke abazalwane bami ukuba kuwo wonke amahlelo ehlukene kuyilokho-ke niyabo nizama ukunikeza inothi elishaya emuva ezinsukwini zikaluther uWesley kanjalo kanti eqinisweni ishadi lomculo lapha liyakhombisa ukuthi sekungolunye usuku niyabo singeke saphile ekukhanyeni kukaluther wayengumphuquli siyasibonga isigaba sakhe kodwa sikudlale sakuqeda lokho sesikude ngapha kwingemuva lencwadi manje niyabo singeke singeke sawudlala kanjalo manje indlela kuphelelile yonke nikwazi ngayo ukukwenza bazalane bami yile nani bazalane bezwe basezingxenyeni ezehlukene zezwe ngingasho ukuthi yinye kuphela indlela yalowo mbidi yokuba ayenze ufanele angene emoyeni ofanayo umqambi aye kuwo phela-ke useyitholile futhi lapho ibandla ukuvumelana kwamaphimbo nezinsimbo kuhlabeleleni ngokwakho lapho izwe libheke lezi zibonakaliso nezimangaliso xa ibandla nomqambi nombhidi bonke bengene emoyeni womqambi kona lapho bethi izinsuku zezimangaliso selwedlule akushayi inothi eliyilo kodwa lapho lingena kade endaweni yalo nomoya oyiwo walo uzokwenza kanjani aze umoya ede omqambi na amen khona-ke lapho futhi izinsuku zezimangaliso azedlulanga neze kuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi emhlabeleleni kumemeza kakhulu amen xa sishaya sithi ujesu kristu akuyesu lanamotela phakathi kuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi emhlabeleleni kumemeza kakhulu amen niyobukela amandla emva kwalokhu umoya ungcwele sefikile ekhazweni ukuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi emhlabeleleni kuyamemeza amen ngiwutholile akusesiyomcagelo ngakho ngaleso sikhathi ukuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi kuhlabeleleni konke kuzwana kahle nezwi lokho-ke wo kuyinto enhle kakhulu umbhidi nomqambi bafanele babe semoyeni ofanayo futhi kanjalo nezazi zomculo zifanele zibe semoyeni ofanayo ukukudlala konke nezwe liyamangala ukuthi kwenzekani ukobanisi abakhuluma ngakho futhi bungicasulile ngakho nakho konke lokhu ukuhlanganiswa nakho konke okunye nobandlululo wo bakithi okunje wonke lo mbhedo lapho ukufika kwenkosi sekuseduze kukhona ukushaya ngokungesikho ngiyesaba ukuthi umbhidi une ababhidi baphumile emoyeni womqambi lapho sithola lowo moya womqambi lawo mandla asekuqaleni kankulunkulu ukuthi ibhayibheli lathi amadoda asendulo aholwa ngumoya ongcwele kulobaleli ibhayibheli uzozibona lezo ziqephu ezimbili zeshayina zizohlangana ndawonye njengebhayibheli likankulunkulu nje nekholwa kuzohlangana ndawonye ngoba bobabili basemoyeni ofanayo bobabili bayinto efanayo bahlangana ndawonye thaca okwesisila sejuba esikudingayo namhlanje ababhidi kunjalo kubuyelwe ezwini kubuywe futhi kholwe njengoba lasho nje khona-ke ubona unkulunkulu uqobo lwakhe lokho ungukwembulwa umdlalo wasesiteji wenziwe waba yiwo ngempela namhlanje bathi awu ungunkulunkulu womlando siyazi wanqamula olwandle lubomvu wenza konke lokhu futhi wayesesithandweni somlilo nabantwana bamaheberu usiza ngani unkulunkulu womlando akunjalo uma engafani nanamhlanje na umuntu uhlala njalo edumisa unkulunkulu ngalokho akwenzayo ecabanga ngalokho azokwenza futhi angakunaki akwenzayo lokho nje kukumuntu ukwenza lokho futhi kuyinto efanayo namhlanje bazalwane bami kuyinto efanayo impela ohe asibuyele muva futhi sidlalise kahle ukuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi kuhlabeleleni lapho izwe lingabona khona ujesu wathi uma ngiphakanyiswa kulo mhlaba ngiyakubadonsela kimi bonke futhi unguye izolo namuhla naphakade ababhidi mabangene emoyeni oyiwo kanye nabaculi kanye nomqambi konke kuzoba kahle khona-ke akukho umqagelo mayelana nawo sibandakanywa kanye naye khona-ke amaheberu eshumi nentathu isishiyagalombili athi nguye izolo lamuhla naphakade sibandakanywa kanye naye ezenzweni zesibili sibandakanywa kanye nabo ngombhaphathizo ofanayo into efanayo konke ayeyikho ngaleyo nkathi nakho konke ayikho konke ayeyikho nakho konke ayikho siyikho yilokho impela njengoba nje uma ngifuna ukuba ngummelikane weqiniso ngifanele ngibandakanywe nakho konke eyayiyikho yonke into eyiyo ngifanele ngibandakanywe kanye nayo uma ngingummelikane weqiniso uma ngingummelikane weqiniso khona-ke ngehlele eplymouth rock amen ngakwenza uma ngingummelikana kanjalo nawo wehlela eplymouth rock nobaba abayizihambi eplymouth rock ngenkathi behla laphaya ngangikanye nabo wawunjalo nawe wonke umuntu ngagibela nopaul rivier ezansi ngibona umgwaqo ubuye exwayisa ngengozi unjalo impela ezazikhona pha eveli forge ndancamula tyala wena ayizi nesikejale samasosha ingxenye yawo ayengagqoke zicathulo ngakhuleka ubusuku bonke nogeorge washington ngaphambili ngacamula ityala wena nginombono enhlizweni yami singamamelikana yebo mnumzane eveli forge impela ngakwenza ngabonga kanye nobaba bokubonga basekuqaleni ngabonga kunkulunkulu uma ngingummelikana wangempela ngabandakanywa lapho kulelo tafula uma ngingummelekane wangempela ngabandakanywa ngenkathi ngimi noStone Wall Jackson uma ngingummelekane wangempela ngabandakanywa eBoston Tea Party yebo umnumzane ngenkathi sekungaba ukuba siluthwe awu ngingummelekane wangempela ngabandakanywa lapho kanye nalokho yebo umnumzane ohe ngashaya insimbi yekululeko ngolokuqala lukaJulayi izizine ngo-1776 ngashaya insimbi yekululeko lapha futhi ngamemezela ukuthi sesizimele ukuze ngibe ngummelikane wangempela ngakifanele ngikwenze ngabandakanyekake nehlazo layo umbedikazwe ngenkathi umfowabo elwa nayo ngifanele ngilithwale ihlazo layo ngokufanayo njengoba nje ngifanele ngithwale udumo lwayo uma ngingummelikana ngifanele ngabandakanya kanye nayo yebo mnumzane ngabandakanywa egettysburg yezansi lapho ngenkathi ulincoln enze inkulumo yakhe yebo mnumzane ngangisewake island phezu kwalowo mzimba wesosha wawunekazi ngavuke ewake island egwam ngasiza ukuphakamisa lelo fulege ngingummelikane wangempela amen konke yikho ngiyikho futhi ngiyaziqhenya ngakho yebo impela konke imelike ebiyikho konke yikho ngiseyiloko ukuba ngibe ngummelikana konke yeyikho ngifanele ngibe yikho ngoba ngibandakanywa kanye nayo into efanayo ngokuba ngumkristu weqiniso ufanele ubandakanywe kanye nakho ngashumayela noMose nempi noma noNowa futhi ngexwayisa abantu ngokwehlulelwa okuzayo ukuba ngumkristu wangempela nganginomose ezinhlanhleni ezivuthayo ngabona insika yomlilo ngabona inkazimulo yakhe nganginomose phezulu lapho ehlane ukuba ngumkristu ngifanele ngibandakanywe nazo zonke izinto unkulunkulu eyizo ukuba ngumkristu ngiyibonile inkazimulo yakhe ngalizwe iphimbo lakhe ungazami ukukuchaza kudedise ngimi manje ngoba ngangilapho ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani ngibonile ukuthi kwenzekeni yabo mnumzane ngangizolandela ubomi ngenkathi ngibone umoya kankulunkulu wedela phansi futhi uyahlukanisa amanzi esuka ngakwelinye icala hhayi ngokudabula esikhekeni somntanga nokho abazama ukukusho namhlanje kodwa ngokudabula cisho olwandle olungamafita ngamashumi ayisishiyagalolunye ngiwubonile umoya kankulunkulu ngahamba nomose sidabule kulowo mhlabathi omileyo ngaphesheya kwalolo londe libomvu ngaba ngasethembeni sinayo futhi ngawubona umdumo nombani uwa ngidayimana nabo laphaya ngaphuza kulelo dwala ngisakwenza nakulobo busuku ngabandakanya kanye nabalimana ngabandakanye kanye nabo ababuza edwaleni futhi ngabandakanywa ngekathi uJoshua ebethe icilongo nezindonga zaseJericho zawela phansi ngangisemphandwini wezingonyama noDaniel ngangisesithandweni somlilo nabantwela bamaHebheru ngangisentabeni no-Eliya entabeni kameli ngangiloJohane ubhaphathizi naphambi kwalabo bagxeki ngawubona umoya kankulunkulu wehla ngalizwa iphimbo likankulunkulu lithi lo yindodana yami ethandekayo ngijokozile ukunhlela kuyo yebo mnumzane impela ngabandakanywa kanye naye kunjalo impela ngabandakanywa lapha ejuleni likalazaro ngenkathi evusa ulazaro ngabandakanywa owesifazane emthongeni ngenkathi emtshela izolo zakhe yebo mnumzane impela ngabandakanywa kanye naye ekufeni kwakhe futhi ngabandakanywa ngephasike lokuqala ngavuka kanye naye ekufeni ngizibandakanya kanye naye ekufeni kwakhe nganginabayikhulu namashumi amabili kambelele liphezulu ngabandakanywa enhlalabo kanye nabo heyi ngizizwe nginokholo wohe ngabandakanywa labo ngingomunye wabo ngabandakanywa ngithole isehlakalo ezifanayo babe nazo ngangilapho ngenkathi kwenzeka ukuba ngumkristu weqiniso ngakufakazela ukuvumbuza komoya namandla kufika ngakufakazela lokho ngawezwa amandla kankulunkulu lapho ezabazama nganginabo lowo abakhuluma ngezilimi ngalo Futhi ngilapho kulobo busuku ngo-1964 ePhiladelphia ePennsylvania ngizibandakanye kanye nohlobo olufanayo lweqembu nohlobo olufanayo lwensehlakalo ngifanele ngibe njalo ukuba nguKristu ngifanele ngihlale ngibandakanye lapho izwi likaNkulunkulu libonakaliswa khona ngizibandakanya kanye neqembu elizwa umoya kaNkulunkulu ngibandakanywa kanye neqembu elaziyo ukuthi wephuliwe elaziyo ukuthi nguyezela lamuntu naphakade elaziyo ukuthi lokho Siko kushisekela ngokweqile uJesu Kristu kuyenzela namuhla laphakade ngizibandakanye kanye nalelo qembu lapho kulobu busuku ngoba babizwa ngesikejane sabakholwa kubambene nokukholwa kuyikho ngoba isikejane sokushisekela ngokweqile ngenxa yezwi likaNkulunkulu kodwa anginamahloli ngevangeli likaJesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso futhi nginguye ngikanyena lezo zincwadi eziphilayo engikhulume ngazo abaqinisekisiweyo uNkulunkulu embozweni ngibelisa umuntu kwabesilisa nabathifazane wo uNkulunkulu uyandimofe yakhe futhi ezembulile futhi wazazisa kubantu bakhe inkosi enkulu yabeka eceleni kazibulo yayo usezikashale nezo lingabelisa ngibona ngiyokwembozwa kubo kodwa linani yongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibe ngini yonke indlela kuze kuba sekupheleni ekukuka esuka kududa kuya kuwesi kuya kuqhubeka njalo njalo usuke kazibulweni kuya enkazimulweni Ngiseke uNkulunkulu ofanayo wayehlala nozobuyela enkazimulweni yasekuqaleni. Hallelujah. Webule honke amaveli yehlelo yonke imisindo evimbezelayo lowo umsindo othi wo lokho kubushisekela ngokweqile waqobhoza ngoku lokho umsindo ovela lapho wathi wo labo bantu bayahlanya waqobhoza ngoku lelo veli yebo wakwenza wo ningeke nakwenza aniluthi kuphela izigejane zenhlanya waqobhoza ngoku lokho ayiba into ukuthi ubulisa ngokaNkulunkulu wamuqobhoza ngoloko wo ye ngokuba izwi lakhe lathi uyakwenza ungeke ngobe izwi likaNkulunkulu futhi nango emile lokho kulobu busuku umnqobo namandla selokho ephula yonke iMethodist iBaptist iPresbyterian zonke ezinye izihlobo zemveli usalokho emi phakathi kwabantu bakhe kulobu busuku enganqotshiwe ngamasiko abantu abasho abakufunayo benze abafuna ukukwenza noma yini abayifunayo uNkulunkulu ufika eqophoza ngqo lowo msindo ovimbezelayo futhi kumbulani bayangitshela lapho indiza ibhondoza ngempela lowo msindo ovimbezelayo akukho mkhawuko ubaneni layo ukuthi kuyalitshela lapho wephula leso sivimbezelo samasiko ukuthi uJesu usemuva le ukuthi angeke manje lapho uthola ukuthi unguyezolo lamuntu laphakade akukho mkhawuko kulokho uNkulunkulu abengakwenza khona la kule ngqungquthela futhi akhombise kunelizwe lokho abakudingayo hayi umbukizo womhlaba kodwa imvuselele yezwe eliyogcwaliswa futhi libhabhathizwe ngokukhona bukaNkulunkulu ophilayo emove ezimbozele ngaphakathi enyameni yomuntu Hallelujah! Ngiyakukholwa kwephule zonke izivimbezelo wonke amaveli akukho bekungafika bukhona bakhe nxa abantu elamba enhlizweni yabo kukhona iveli eselilungele kwephulwa ungavele nje wethembele kulokho dabula onke amaveli ngomoya wakhe ongcwele omkhulu futhi nangu emile kulobo busuku umnqobo namandla onguyezolo lamuhla naphakade ephulukisa abagulayo ebhabhathiza abakholwayo njengoba nje wayehlala ekwenza ungumnqobo namandla Ama demona lahliweyo ayabaleka yebo mnumzane ahlala njalo uma ekhona Sekibala, ngingasho lokho, kwakukhona ngafunda indaba eminyakeni eminingi edlula ngomshayi violin omdala futhi waye ne-violin endala babezoyithengisa. Nizwile indaba izikhathi eziningi futhi babefuna ukuyithengisela into ethize nomdayisi wasendaleni wathi ubani ozonginika okuthize thize na, futhi ngiyakhola wethenjiswa izinhlamvu zemali ezimbalwa mhlawumbe amasenti angamashumi amahlanu noma okuthize yahamba kanye yahamba kwesibili. Ngokumqondile wasukuma indoda ngemuva yathi umzuzu nje futhi yenyuka yayithatha ake sicabange ukuthi yadlala leli kunomthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethantala kusuka onke amabala azo ecala. Khona-ke ngenkathi eseyibeka phansi kwakungekho so elalingenazo izinyembezi endaweni wayesethi-ke ubani ozonikeza. Omunye wathi izinkulungwane ezinhlanu izinkulungwane eziyishumi yayingenanani ngani na inkosi endala yevayolini yaseyibembulile ubunjalo bangempela bayo. Oh mfowethu tete wethu manje makuthi inkosi yalelizwi eyalilobayo umoya ongcwele omkhulu ashaye ngento yakhe yokukhalisa ivayolini ngothando bese eyidonsa inqume kabili enhlizweni yakho. Kunomthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni ka-Emmanuel uzobubona ubuntengo obugcwele bese ubona uNkulunkulu wembuliweyo efika abese obala impela ukuthi usenguye nje njengoba wayenguye ngenkathi ehla ngosuku lwePentecost phezu kwabantu ngenkathi yena ezithulula qobo wakhe ezithululelile kulo ngqo kunjalo. Wena uthi 40 Branham ngizamile ngenze lokhu lokho okunye. Elinye ilanga nganginomhlangano eCarlsbad eNew Mexico futhi sehla sangena kulo mphandle omkhulu omdala wamalulwane phansi lapho futhi kwakuthi akubukeke njengesipoki futhi sehlela lapho futhi indoda ngenkathi yehlela lapho kule ndawo yanqamula amalambu futhi ungazibonela ukuthi kwakumnyama kanjani nje kumnyama kakhulu ngangokuthi ubungaze ukuphathe futhi nje izikhathi sezithi azibe ngaleyo ndlela lapho sibona ibandla elehlulekayo ukuqonda izwi likaNkulunkulu lapho ubona amadodakazi akithi aseziyoni yenza ngendlela yenza ngayo lapho ubona abafowethu obhemayo futhi aphuze futhi akhulume amahlaya angcolile nezinto bebesalokhu bezama ukubamba ukuvuma kwabo kuKristu kumnyama bhuqe sibonakaliso sokufika kwakhe uyoba khona kuhlala njalo kuba mnyama kunakho konke ngaphambi nje kosuku bese-ke inkanyezi yokusa iyaphuma ukubingelela imini nokuya yandulela futhi ikhombise ukuthi yeza qaphelani phakathi lapho ngenkathi becisha lokho kwakukhona intombazanyane eyakhala kakhulu ngephimbo layo yonke kwakukhona umfanyana owayemi ngakumqaphi futhi wambona lowo mqaphi ngenkathi ecisha amalambu kanjalo nalowo dade omncane wayesezoba nokuquleka nje wayetazuluka egcuma phansi laphezulu yini ezokwenzeka elandelayo na yini intaba na yindaba na yazi ukuthi wayetazulukelani na wathi ungesabi dade omncane ukhona umuntu lapho ongakhanyisa amalambu. Lalela dade omncane ungathi ucabanga ukuthi sibancane futhi sisedlanzaneni kodwa ungesabi ukhona umuntu lapho ongakhanyisa izibani lowo ngumoya ongcwele niyakukholwa na. Asikhothamise amakhanda ethu okumzuzwana nje ngiyaxolisa ukuthi nginigcine isikhathi. Oh Nkulunkulu omkhulu wasezulwini uzembula uzisombulula uzazisa inkosi enkulu yenkazimulo thatha lokhu kuchaza ngemifanekiso kuncane kulobu busuku futhi ukwenze kwehlele phansi ezinhlizweni zabantu futhi sengathi singabona lowo ombuliweyo lowo owedla wasedabula iveli lethempeli wase-ke phuma ngqo kulelo veli wehla wangena ngqo emavelini abantu futhi ngosuku lwephentekoste selokhu kufane njalo kuguquka kusuka enkazimulweni kuya enkazimulweni futhi manje sibuyele emuva ngqo njengoba yonke imvelo yenza emuva ngqo embewini yasekuqaleni ngqo kusukela onyakeni webandla wodwa kuya komunye nakulo nyaka wokugcina lapha silapha sesibuyele emuva ngqo entweni yasekuqaleni eyehla ngosuku lwephentekoste ukugcwalisa wonke umbhalo ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa nokuthi imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza nezinto eziningi kakhulu owazithembisa ezwini lakho baba uma ebakhona oyedwa lapha ongakaze agqobhoze lelo veli namanje noma uma ebakhona oyedwa lapha olingise omunye owedlule evelini yipha umusa kulo busuku baba singathi singambona lowo mnqobo namandla emi lapha ecele umusa namandla ukuba athethelele siphe khona baba kuti amakanda ethu esakhotheme bangaba khona abanye lapha na bangaki ake ngisho lokho ongathi futhi Branham ngiphakamisa isandla sami ngikhulekele yiba nje lokho ukhothamisa ikhanda lakho futhi uphakamise isandla sakho ngifuna ukuqhophoza onke amaveli ngize ngimbone ngempela umnqobi uNkulunkulu akubusise hey ezandleni phezulu kovulanda basesitezi kuya ngakwesekuhla na uNkulunkulu anibusise ovulanda basesitezi kuya ngemuva phakama uNkulunkulu anibusise yibani iqotho ngempela ngakwesekuhla phakamisa isandla sakho uthi mfoti Branham ngingahle ukuba sengibe ngumKristu iminyaka kodwa ngempela angigaze ngiphume kulelo veli impela angigaze ngikwenze anginako lokho ababenako ngaleyo nkathi namhlanje sine ngiyisithombo esitshalwe embhedeni yokhulisa masinyane thatha imbali ekhuliswe embhedeni yokhulisa masinyane ufanele uyinese uyitotoze uyifuthe uyinisele kodwa leso sithombo esasekuqaleni simila phandle lapho kwadule uhlobo olufanayo lembali ibukeka kanjalo iwatholi namanzi yamancinyana kodwa akukho zinambuzane kuyo imahlikihliki ingeyangempela bungabuqhathaniswa bukristu kanye nobukristu namhlanje nalokho obabuyikho ngaleyo nkathi na ungathini nje leli qembu esilibiza ngamakristu namhlanje emhlabeni wonke benjengalabo abangasemva kwepentekoste bephathiswa kwezingane futhi bembambathwa futhi basuke kwelinye ibandla baye kwelinye futhi basho into ethize ungayithandi futhi usukume futhi uphume wami bena futhi wo ungathini ngalokho na qhabo yini indaba na ngumfanekiso Michelangelo owenza isithombe sika Mose ungawuthola umfanekiso waleso oshibhe kabi kodwa owasekuqaleni lo owadweba isidlo sakusihlo senkosi ngiqagele leso sithombe sasekuqaleni besingagijima ezigidini zamadola ukuba ngisho ubungaze usithenge angazi ngisho nokuthi sikuphi kodwa ungathenga umfanekiso oshibhile waso cishe ngedola namashumi ayisishiya galolunye nesishiya galombili ungakwazi futhi kukanjalo namhlanje umkristo oshibhile umfanekiso umjoyini ibandla nje ungabathenga abaphume ngosikilidi noma isiphuzo chonekile noma ngowesifazane nezinwele zikundiwe noma izindebe zipendiwe ungamthenga nganoma yini ezifashinini zezwe kodwa ungeke umthinte lowo ongowoqobo ngimbonayo sobalo ngokugcwele onguyezolo lamuhla naphakade Oh Mkhristu awufundi yini ukuba ngumKhristu wangempela na uma ekhona ongaziphakamisanga izandla zenu ningakwenza na awu ngizokhuleka nje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wo lokho nje kuhle nje kubukeni lokho babose ezulwini izwi lakho aliyikubuyelaze kuwe kwaba nguwe owenza isethembiso mina ngibophezeleke kuphele kutheni wakusho nje ngiphinda amazwi akho Wena wathi ozwa izwi lami akhole ngokuthimileyo unokuphila kuphakade wakwethembisa futhi Nkosi siyazi sinayo yona imifanekiso namhlanje abaningi abathi bayakholwa lapho bengakholwa uyakhombisa kodwa Nkosi kukhona abangaboqobo futhi ngikholeka ukuthi uzovele uphe phakathi lapha kulobu busuku ukuthi wonke wesilisa lwesifazane umfana nobantombazana akunendaba ukuthi basizwe sini bambalamuni basondelini wo uNkulunkulu bagcwalise sengathi bangabona kubonakaliswa kwangempela kwalowo Jesu ofanayo namhlanje khona phakathi kwethu njengoba wayenjalo ngosuku lwePentecoste ngenkathi ezembule lalonyaka engumoya ongcwele sibe khona sibona amazwi egcwalisa iziprofethi ezifezeka siyaqatshelisa namhlanje lokho okubizwa ngebandla lezwe lapho umkhandlu wamabandla omhlaba futhi siqatshanise lokho nesethembiso ngePentecoste akukho ukuqatshanisa nhlobo singeke sawashela izingubo zethu ezingcolile ngalelo thikithi
Lord God if we'll come back to that fountain
Kodwa Nkosi uNkulunkulu uma sizobuyela kulowo mthombo ukhona ukuqhubeka kokuhlanza khona ke ulwazi lwethu nezwi likaNkulunkulu uyofanelana khona ke singalibiza ifa lethu Sipha khona Nkosi kulobo busuku njengoba nginikela laba bantu ezandleni zakho yipha lowo nalowo lokho esikudingayo baba sicela igameni lika Jesu Amen. Ngikunikele libusise, ngiyabonga kakhulu ngokuma nilinde isikhathi eside futhi ngiyaxolisa nginibambe kwaze kwaba imizuzu elishumi emva kweleshumi. Nkulunkulu abe nani ngize nginibone kuseni ngibuyisela inkonzo manje ku ngiyacabanga kumphathi wohlelo.